Nico once again, SM Records. Hey, hey, let's go. Go, yeah, yeah, go, go, go.
Nifanye nini mimi, ili nione uso wake. Nifanye nini mimi, ili nisamehewe dhambi. Nifanye nini mimi, ili urithi Bwana wake.
Jemedari kafa tupate woshe wa dhambi. Alianguka mara tatu ili afike Golgotha. Ah, yeye Baba rehema, asamehe kila moja. Uwe na mzigo, shusha kwake leo. Oh, atakusamehe na akufanye kiumbe kipya. Uwe na furaha maishani mwako wewe.
Ili nione uso wake. Nifanye nini mimi, ili nisamehewe dhambi. Nifanye nini mimi, ili urithi Bwana wake. Nifanye nini mimi, ili nione uso wake. Nifanye nini mimi, ili niwe karibu naye. Yeye, nifanye nini mimi, ili nione uso wake. Nifanye nini mimi, ili nisamehewe dhambi.
Lead my life, my redeemer, redeemer. I'm down on my knees. Forgive me, forgive me. Jaja, bless my life forever, forever. And I will give what I have to the needy, the needy. Upate baraka njo kwake, hakuhifadhi njo kwake, hakuinue njo kwake, upate ufalme njo kwake, ni Baba amekuona.